Akontombi aqhoma inyama sandingi khona mina mama mina mama Ole ntombi ngeyami Efuthi ngoshada shada mama Akontombi aqhoma inyama sandingi khona we mama mina mama Ole ntombi ngeyami Efuthi ngoshada shada mama Asikhothose kancane sikhothose kancane siyemlanjeni Asihambe kancane osiyothe